TNG squad in the building. Madugu Digital Productions. 41 records. 20.
Bring on this step on it, shake on it, girl. Me napenda sana jinsi unavyo, girl. Me napenda rembo navyo kwenda na kila nkiku cheki mwanzako na malizi, girl. Bring on this step on it, shake on it, girl. Me napenda sana jinsi unavyo, girl. Me napenda rembo navyo kwenda na kila nkiku cheki mwanzako na malizi, girl.
Yeah, me ask your bra. Rembo navungana, swing na bamba tana kuwaze kila saa. Moyo ni mwangu sura yako imezagia. Nakupenda ma, nakupenda girl, basi jo. Niko bebe, John kubembeleze. Twende kwenye flow, mina wewe tukacheze. Nibe supporti kwenye rap, nipoteze. Unani mix, come on pause. Oh oh my baby, come on.
Ring on it,
shalala.
Step on it,
shalala.
Ring on it, step on it, check on it, girl. Ring on it,
shalala.
Step on it. Ring on it, step on it, check on it. Ring on it,
shalala.
Step on it,
shalala.
Ring on it, step on it, shake on it, girl. Me napenda sana jinsi unavyo walk, girl. Me napenda rembo navyo kwenda na kila nkiku cheki mwanzako na malizi, girl. Ring on it, step on it, shake on it, girl. Me napenda sana jinsi unavyo walk, girl. Me napenda rembo navyo kwenda na kila nkiku cheki mwanzako na malizi, girl.
Kata kiuno kwenye raga za Kiafrika. Unapokata mbamba kuwa patashika. Unanipa nacho kiona nacho taka. Ndiyo mana mimi kwako nimedata. Mimi na wewe tupenani paka kufa. Yani milale kwenye shida na raha. Penzi yetu sige kuwa ya karaha. Kani panya mrembo nika kosa raha. Kiuno chako, macho ya kunibala. Hey, na kupenda ma.
Ring on it, step on it, shake on it, girl. Me napenda sana jinsi unavyo walk, girl. Me napenda rembo navyo kwenda na kila nkiku cheki mwanzako na malizi, girl. Ring on it, step on it, shake on it, girl. Me napenda sana jinsi unavyo walk, girl. Me napenda rembo navyo kwenda na kila nkiku cheki mwanzako na malizi, girl. Step on it, ring on it, step on it, check on it, girl. Ring on it, step on it, ring on it, step on it, check on it. Ring on it, step on it, ring on it, step on it, check on it, girl. Ring on it, step on it, ring on it, step on it, check on it.
Shalala, 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 shalala.
Ring on it, step on it, shake on it, girl. Me napenda sana jinsi unavyo walk, girl. Me napenda rembo navyo kwenda na kila nkiku cheki mwanzako na malizi, girl. Ring on it, step on it, shake on it, girl. Me napenda sana jinsi unavyo walk, girl. Me napenda rembo navyo kwenda na kila nkiku cheki mwanzako na malizi, girl.